mwese abakurikira ikondera libro ikondera ryigenga ikondera rirwanya ubucakara bwa ribwo bwose cyane cyane ikinyoma n'ubwoba. Turashimira Major Michel Mupende turi kumwe muri uyu mwanya. Major Mupende aragira ati ntambara yo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1999 ndayizi. Imyaka 29 irashize u Rwanda ruguye mu ntambara. Major Michel Mupende ni umusirikare wabaye mu gisirikare cya Uganda. Aza kugikomereza mu cya FPR Inkotanyi APR ndetse ari mu b'imbere mu gitero cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1999. Igitero cyatangije intambara yahekuye u Rwanda n'abanyarwanda, itaka u Rwanda imfubyi n'abapfakazi, dore ko inkomerezo zitavugwa. U Rwanda rwahoze ari cya gihugu kihogoza, isura yarwo isigara ari cya gihugu cya genocide, n'ubu kandi abicwa ntiwabara. Uyu Mupende yateye u Rwanda atigeze amenya, kuko yavutse ku babyeyi bahunze u Rwanda muri za 1959 na 1960. Wakaba yaravukiye i Bugande aho ababyeyi be bari barahungiye. Ngo babaga hose aho mu Bugande, haba mu nkambi, haba n'ahandi, ngo ababyeyi babo barababwiraga ngo dore iwanyu ni hariya. Uyu Mupende avuga ko ubuto bwe bwabaye bwo kurwana, kuko yinjiye mu gisirikare cya Uganda mwaka w'1985 afite imyaka isaga gato 20. Nyuma uyu Mupende yaje kwinjira muri FPR Inkotanyi ajya mu gisirikare APR, yinjiranye n'abandi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1990 baje gutera u Rwanda ngo baturutse igisirikare cya Uganda. Uyu Mupende yabonye intsinzi ya FPR, ibyishimo yarabigize, ariko byari bivanze n'amarira kuko yabuze benshi mu muryango we. Uyu Mupende uvuga ko yakoreye FPR yivuye inyuma, yahunze igihugu mu mwaka w'2000 ngo abone umutekano w'ugeramiwe. Mu kiganiro kirekire twagiranye uyu Mupende aravuga icyamuteye gutera u Rwanda, uko intambara yagenze n'ukuntu ukwezi kwa mbere kw'intambara ari kukwakira 90 kutoroheye FPR yari imaze gupfusha abasirikare bakomeye barimo Fred Rwigema Bayingana na Bunyenyezi. Uyu Mupende ngo yakurikiye neza ibyishwa rya Fred Rwigema, umurambo wa Fred ngo yarawubonye awukoraho, ku buryo ukurikije ibyo avuga wasanga FPR yari ikoze mu nda. Akavuga ko Rwigema bamukanuye ngo bamwishe bamuturutse mu gikanu isasu rihingukira mu kananwa. Uyu Major Mupende wari waracecetse igihe kirekire, ubu noneho ngo yiyemeje kuvuga ibyo yabonye. Twongeye kumushimira rero, kuko n'ubundi yaturagitse kugira ngo tuzakomeze aho twari tugereje. Nawe rero uri we wese aho uri hose, ikondera ry'ikondera ryigenga ntawe riheza, keretse gusa umucakara w'ubwoba n'ikinyoma.
Itariki ya mbere ukwakira yewe naje mu mutwe uturutse mu majyaruguru y'iburasirazuba bw'Ubugande, twari mu karere kamwe k'imirwano na Bunyenyezi, wumva nyakwigendera Bunyenyezi na nyakwigendera Ndogote, aho bombi bari ba majoro. So ku itariki ya mbere nyakuri nageze ka gitumba isasita n'iminota irengaho, mpagera tumaze kubakira amabatayo ahitwa Ntungamo ku ishuri rya Cyamate, ubu ngira ngo hari ni secondaire. Mpagera ndi muri batayo ya kane ariyo barabagana Ndugute yongerejwe na Bitamazire, tuje mu birindiro. Ubwo ni mu kanya gato kuko Bunyenyezi Rwigema yamwohereje turi Cyamate muri Ntungamo. Uyu yagiye imbere tugenda tumutenga mu mugongo, niko bigenda mu gisirikare. Yajyanye ku mpanyi imwe, twari tuzi imbaraga z'ingabo ziri ka gitumba. Twayibariraga muri yari detashoma, twari tuzi uko ingana niyo yaba afite abarenze, ariko kuko itashobora kurenza abasirikare 20. Ubwo yagiye ateganyije ko yari buyikubite ikamubisa. Amaze gukubita, amaze kubakubita, bagiye hari nabake nabonye abasore bahafatiwe ndabibuka. Ubwo twarahageze mu kanya dusanga baracyabazwa, bamwe baravugana nabo, abasore babiri bicaye imbere ye
abo basore babiri se babayeho cyangwa barishwe nabo
ubwo ntabwo ndi buguhe isitore yabo muri ako kamwanya kuko abo basore babiri umwe baramugumanya ndamwibuka
bari abasirikare cyangwa bari abasivili
abasirikare bari muri
iyo ofisi kudetashoma iya kagitumba
detashoma kuko bamwe bakubiswe bamwe bahise birukanka bigira ubwoba barirukanka ntabwo bigiye basubiza ntabwo nabwira ko bigiye basubiza kuko ubwo twaje dukurikira bageza nta masasu twigiye twumva hagaruka ku ruhande rw'abacu ko bari imbere twabagendaga inyuma nk'ikilometero so tugezeyo ubwo abo basore ntabwo nzi amaherengero yabo ko byaje kugenda ko sinaje kubona twagiye mu mashami y'intambara ntabwo twamenye bene abo bafashwe baguma kuri za headquarters nangwa ahita majoro ntabwo naje kumenya amarengero yabo ariko umunsi ndibuka mbabona babizi so rero ubwo ngewe twafashe ibirindiro cya Gitumba ubwo turahabaye ibirindiro bitoya ibirindiro ni umukora umuviringo uzengurutse duwane uko yasingana mu buryo bwo kwirinda bayita defense nangwa defense ukurikije amabatayi uko ameze noneho hagati nyine mu hariya mu mazu ya duwane abarimo gukomeza kuza niho bashyikiraga ubwo nahajya muri ndimo ndavuga saa sita saa sita n'igice twagumye muri ibyo bigeze saa cyenda hari abantu benshi bamaze kugwiraho twaguye ibirindiro byabaye ngombwa ko aba barimo baje kuko abantu bazaga bavuye imihanda n'imihanda za bataye zitandukanye ntabwo baziraga muri farumasi iyo ari yo yose abazaga mwabaga mubaza benshi ntabwo bamwe ntibari banaziranye buriya wagomba kubaza amapete yabo ugahamagara umusirikare umwe mukuru ukabakusanya abasereja ni bangahe ba kapurari ni bangahe ba soroda ni bangahe ni mujya ubwo bakabacamo ibice bagakomeza bongera bati mwe mujya bajyane muri batayo ko twari mu birindiro bajyane muri batayo ya kane bajyane muri batayo ya mbere bajyane muri batayo ya gatatu twubatse batayo ya mbere iya gatatu iya gatanu iya gatandatu n'iya cyenda izo nizo twinjiranye muri aka Gitumba twubakiye icyamati noneho ubwo saa cyenda twagura ibirindiro bifatiyemo n'umusozi wa Matimba turazigura tuva hasi ku rufunzo ariho njye nari mu birindiro turakubura tugenda dushyitse mu ntoki z'abaturage inyuma y'umusozi wa Matimba n'ibirindiro byacu basa mu bya Ruhanga wumva na Bangoga niho ibirindiro byabo byagarukiraga ubwo ni uko twakoze defense ibirindiro byacu saa cyenda Rwigema Guma nkahita amajoro iri kuri ka Gitumba ndetse yicara mu nzu yari ku kuboko kw'iburyo umanuka usohoka mu rutindi rw'ibugande aho niho yari yicaye niho yari anari niho yari aye igeze hajya saa kumi akadege ka parike nasiyonali ngira ngo niko barimo kuvuga bari babizi nta buhamya nari mbifite ariko akadege gatoya ka gisivili katunyuze hejuru ngira ngo n'ingabo y'u Rwanda z'ibuhana zakoreshaga idutata saa kumi n'ibindi bintu ni munsi yawafa barafotoraga nangwa se baritegerezaga bagendaga kure cyane ntitwashobora kuba barasa turabihorera abantu bati ni ya pariki y'ishyamba n'umuzungu ugenzura ishyamba ngo bavuga ko yaguze urutapeni ibintu nk'ibyo hari abari barabaye mu Rwanda bari baturimo ubwo ngo aragenda tuguma mu birindiro twitunganya twiteguye uko bishoboka kose abasirikare bakomeza kuza uruhongohongo binjira bava i Bugande bamwe baje ku giti cyabo abandi baranyuze iwabo mu biturage abandi bari baheze mu bigo abandi bagama igitandukanye y'Ibugande uko mu gitondo nimugoroba saa mbiri z'ijoro twagize inama Rwigema ahamagaje abayobozi b'imitwe y'ingabo za batayo na za kompanyi na cyane cyane kugarukiraho noneho ni kimwe cya kabiri cy'abasirikare kuko buri muntu ufite batayo nakata igice cya kabiri kiri gisigara mu birindiro kirinze abandi muze tugira inama araduhamagara saa mbiri z'ijoro nangwa n'ibindi birengaho ntabwo ushobora kuba precise muri aya masaha ariko nicyo cyerekezo twaraje twahuriye rero ko umunzani umupima amakamyo ka Gitumba niwe urahagaraye yatangiye adresi nyuma njye nanditse na agenda nyuma yaho umaze gukomereka iyo ukomeretse burya mu rugamba ukageraho uryamishwa hasi ugira umwanya nanditse jenda y'amagambo yose yavuze Rwigema yaravuze ati muri iyo nama ati rero yasubiye gatoya mu mateka y'ubuzima bw'abanyarwanda ati mwebwe mureba hano jewe n'abandi bantu bacye cyane bagomba ko ati sinza bari batariko ndabazi ko dufite abantu bacye cyane twagiye turi impinja zetswe ku mugongo ati kandi twirakuri tubari mu muhano ati rero abandi mwese muri izo mwavukiye mu makambi y'impunzi amakambi muzi icyo ari cyo muzi ibyo twari byo muzi ko turi impunzi muzi ko turi abanyarwanda rero uyu munsi dore iwacu iwabo basokuruza n'abasokuruza bacu naha ni iwacu niho dukomoka niho twaje twageze iwacu twatashye ati kandi icyo mwese mukwiriye kwishyira kwiyumvisha mu mitima ni uko uru Rwanda ari urw'abanyarwanda kandi tugomba guharanira kurubanamo twese hamwe ntawe uruvuyemo ati ni iwacu tugomba kurubana n'abarubanamo bakabyumva ati tugomba ni mesaje nohereza ku bari mu Rwanda n'abo dusize inyuma namwe mundi imbere ahangaha ndetse mukwiriye kuzaba umucyo wabo bose tukanabiharanira kugira ngo abanyarwanda bazamenye ko u Rwanda ari urwacu twese arangira bwa kabiri asubira ati niki cyatumye tuvukira imahanga tugakurira imahanga ababyeyi bacu bubaka bari imahanga tukaba tugombye kuza gutaha twikoreye imbunda kugira ngo dushobore kuzabikogona izingwa kuzamenyekana ko turi abaha natwe dukomoka ntabwo yigeze atuma hari umusubiza yakomeje avuga ati icyaduteye ibyo byose ni amacakubiri ari mu banyarwanda amacakubiri ashingiye kuri ibi bikurikira avuga ati ni amacakubiri ashingiye ku busambo ashingiye ku kwikunda ashingiye ati abanyarwanda ati bakunda kurya ibyo batabira icyuya iryo jambo ntabwo nyamugebagirwa ati bakunda ikuzo ati rinyuze mu nzira z'uburiganya ati ibyo byose rezo vice zose izo ngingo mbi zose nituba bikoni tukaba umucyo w'abanyarwanda ati ntabwo tuje twikoreye imbunda ariko nitugira opportunity tukabageza ibyo tukabisangira n'abanyarwanda nibwo tuzagera ku bumwe bw'abanyarwanda burambye n'ubwiyunge bwabo ndetse tukazabona mu Rwanda rugize amahoro niyo magambo ya Rwigema yavuze n'andi menshi yakoze disikuru igera ku masaha abiri duhagarayeho nyuma yaho twagarutse ariko ukuntu icyo navuze ni uko Rwigema yasaga ndaho mesaje arimo avuga hari abantu arimo kuzibwira yasaga naho afite ikintu cyo kwikingira yasaga naho mesaje afite abantu arimo kuyibwira mu bari muri iyo nama aho ashaka kumvisha ariko aragaragara ko hari ibintu yarimo gusobanurira abantu bamwe cyane kugira ngo abumvishe ko abazi ibibari mu mitima wabyumva neza
ndabyumva
ubwo twagarutse mu birindiro ahajya za saa yine igice tugaruka mu birindiro tuba amaso nk'uko bisanzwe bukeye mu gitondo saa kumi n'imwe n'igice ingabo za FAR zatangiye gusheringa ni ukurasa amabombe mbabare ndagira nkoresha ndirinda gukoresha indimi z'igisirikare ariko bikanyereza bikangora ndagira icyapa cy'u Rwanda bikambona batangiye kurasa amabombe ava araswa n'imbunda murutsiye savendi kuva kuri matimba ka gitumba sinjya nibuka ibirometero nonaha kuko nari mbifite n'umutwe dutera ariko ndareba ari ibirometero bigera kuri nibice cyane ni ahantu iyo murutsiye iyo bashaka kujya kurasa ni bugande rwose kuri hirya ariko barayihina ikarasa ibyo bita indirekitageti ikaropinga bari turasha amasheringi kuva saa kumi n'imwe n'igice kugera saa cumi n'ebyiri n'igice nk'igihe cy'isaha rwose yuzuye ariko icyo bakoraga ingabo z'u Rwanda zarimo kwavanga zavuye igabiro wabyumva ingabo zivuye igabiro ziravansa uko bigenda mu mirwano iyo ari ingabo zifite ibikoresho iyo bafite amashare nangwa amaburenda imbunda z'imitamenwa zijya imbere iyo batazi aho umwanzi ari zijya imbere zikagenda zinatata ndetse zigaha ingabo z'amaguru infantere intera rero izo ngabo zaraje burende ebyiri zakurikiye kaburimbo babyumva uko barasaga barimo kudupininga dawuni niko bigera mu Rwanda iyo bakoze ikintu cyitwa sharingi iteka izi ku Rwanda iyo ushoboye ukora takitike yindi igendanye n'ibyo iyo bita kawunta twe nta kawunta yindi twakoze ni uko twabaye maso gusa kawunta yacu kwari kuba maso ngo tubategereze nibatunguka turwane nyine
ntakindi kuko ubundi iyo ufite umwanya munini nta mwanya twari dufite mugari urisanzura ujya gukora za franking wohereza intasi zawe nangwa ukora ubundi buryo nawe boba countering ariko twari turizi ko barimo kuza icyo twakoze ni uko twiteguye burenda zije zaziye kuri kaburimbo ziyikurikiye uko zatungutse ubundi burenda imodoka z'imitamenwa zigenda buhoro ziherekeza biherekeranyije n'ingabo kugira ngo zizitere inkunga ariko izi burenda zaziye kuri kaburimbo ziherekeranyije ebyiri zikurikiranye umuhanda mu kanya zitari zatugeraho twarazumvaga zihindira kure zitari zihagera ahantu h'ikosi zarahindaga twari tumaze nk'umwanya minota 30 zumva zihinda tumenye ko ari imodoka nziza ziri eiza mu ishyamba zituruka imbere ku bumoso bwacu cyangwa zikurikiye kaburimbo ubwo duteze amatwi y'ikintu gihinda iyo modoka ihinda kuri buhinguke twumvaga ari nk'imodoka imwe wenda nindi cyangwa nka shari n'ikintu nk'iki so noneho mu kanya gatoya ku kuboko kwanjye kw'iburyo werekera i Kigali uva i Kagitumba ubwo niyo matimba ya nyakuri mu giturage ndetse ari n'intoki ingabo z'u Rwanda zari zahageze urumva byose byaziraga kimwe niko bigenda burenda zari zerekeranyije n'ingabo ariko ingabo zigenda ku rundi ruhande ku yindi kote ingabo z'u Rwanda icyo nzi ntabwo zamenye neza ibintu by'ingabo zacu zari zi uko byagaragaye n'imirwano uko nayumvishe aho ntarimo kureba inyuma y'umusozi baracakiranye baragaragara ko bikubise mu ngabo zacu ni nako naje kubigurwa n'abari bahari mu kanya intambara irangiye kuko twahanaga amakuru mu buryo bwose bushobotse mu minota itari mu masaha atari atatu twaje guhura tugaganira uko byagenze ibyo tubisangira baraje bikubita mu ngabo zacu bazi ko zikiri hirya ingabo zacu zarabakubise umuriro ikinati bahita bagarukayo barahunga bagaruka inyuma nangwa se bakora wizidoro burenda mu gihe bamaze gukubitana iminota igera kuri 30 zo zari zikicuma kuko ntizashobora kureba bariya iyo bari no kumenya ngira ngo bibaye niyo bantu batumanagaho ariko ntabwo babasobanuriye neza muri ako kanya ko gukubitwa no kwirukanka urumva ntabwo uvugira kuri radiyo biba bikukomera i Rwanda gukiza amaguru no kugira ahantu ujya kugira ngo ubone ukuvuga neza cyane cyane utaraswaho burenda zaje nzireba mu gihe ndimo ntegura abasirikare banjye n'abakomanda bagenzi banjye aho twari turi twari utamuso twe twari tuzi ko zari mu hantu metero zigera nko muri 800 hafi kilometero ariko nzireba neza ku buryo zari kumanuka muri ako kabande ntabwo nashobora kuzibona ziza ahondi ubwo twagomba kuzibona zitugeze ku minwe rwose nko muri metero nka 300 babyumva neza ubwo rero mu gihe ntari nazi tuzitegura abo hejuru ku musozi kuko difansi yacu yari irambuye kuva hasi mu gifunzi ikazamuka ikambuka kaburimbo ikazamuka umusozi niko byari biteye rero bahageze abo hejuru y'umusozi bababonye vuba cyane bahita babashoramo umuriro babyumva neza barabarashe burenda nazo nta kindi zakoze babyita kwiha covering se nayo kuvurisha zahise zirasa nazo ziragaragara ko ntabwo nabo zumva zaratunguwe zari zizi ko zikigenda zigicuma zanagendaga buhoro cyane zagendaga buhoro zicuma urumva abari muri burenda ni abantu ba reconnaissance ni intare burenda ntabwo ubundi ziriya ntoya ntabwo ari indwanyi ziba imitamenwa ku buryo zishobora gukingira abazirimo bazikoresha zibahungabane mu gihe bari mu bikorwa byabo by'ubutasi hanyuma izi mbunda za mitirayizi zizaho ni izo kwiha kuvurefe uramutse uvuye mu mwanzi kuko akazi kandi kujya guta tukazana raporo rero bo baguye mu mwanzi batari bamwiteganyije kuko uburyo umwe abatwara undi akoresha jimeri byaba bigeze habi urumva umwanzi baba bamaze kumuha identifiya icyo wa wundi wakuru ufite jimeri akora kenshi ararasa arasurufaya kugira ngo bihe kuvurefe imodoka ihindukire kandi amabwiriza abantu ba reconnaissance nayo buyingabo cyane ni ukuvuga ngo umwanzi niba akubonye ntabwo wagiye kurwana ihe kuvurefe mu buryo bushobotse ugire ukomeretsa uba pininga dawuni icyo bakora mu cyongereza wowe ushobore gukora bayitara purowe nangwa se wizidoro ibyo byarabananiye burenda byarazinaniye imwe isigara yitambitse umuhanda yageragezaga guhindukira indi guma uko yakabaye rero i Kagitumba zirasaho amasasu iminota itarenze 10 nabisigaho nabizirebaga uko aho barimo kurasira n'amasasu ava mu minwa yazo narimo kuza ko zarasaga bagenzi banjye ariko uburyo bwanjye musozi njye nari ku ruhande ku bumoso bwabo mbareba so ubwo barazisize zigumaho ntago zahavuye basimbukamo baragenda abandi barasaga mu minota 30 ingahe bakubiswe igitutu nabo bari bagiye ubwo ndimo ndashaka kugeza ku kintu ku ngengo ikomeye cyane ubwo ayo masasu amaze guceceka abarase amatimba bagiye aba uburenda nabo baguye mu ngabo zacu zirabatanze baragiye ubwo Rwigema byamuhagurukije ka Gitumba aho yarari ni ku bundi mu mirwano bigera iyo ufite icyo bita tactical headquarter yawe nangwa aho uri umuyobozi ubwo iyo rimaze gukamba ukumva intambara hirya no hino isa n'iyakambana ubundi nibyo bihagurutse umuyobozi iyo adatumwe ngo aderege atumye abandi bamwungije nangwa basumbye kuburi bariya bari ku rugamba akumva ari ibyakomeye agomba kwigeramo nk'uko Rwigema yaranatejwe yahagurutse ajya kwirebera ibintu bibaye ubwo masasa aracecetse azamuka mwituze yumva radio ku buryo nanjye aho nari ndi ku bumoso bwe nayumvaga ajya aza ibirindiro bigarukira kuri kaburimbo ni ku gipande cyanjye niko nabyita arazamuka akurikira umurongo ubwo yazamutse ku buryo bwanjye azamuka mu ngabo uko zitonze umurongo ziri mu birindiro ziryamye hasi mu byatsi azamuka ageraho imbunda sare kire yari yarashaho n'amabomba abiri kuri izo burenda uwo witwa uvuga wari muri burenda niba yarahibereye azi ko babarashe amabomba rwose abiri cyangwa atatu bakabahusha kuko izindi izo mbunda sare kire 45 akazi kayo ni ukurasa mitamenamo kuyipfumura uzituritse za burenda nangwa amashari so iyo yarashe yabarashe abahusha nacyo cyatumye banahungamo bati babagabo bafite imbunda irasa za burenda so bahita birukanga so Rwigema ahageze yahagaraye gatoya ndabwira ibyo narebaga hagera muri metero 700 kuva aho nari mpagaraye twari mu birindiro turi imbere yacu ariko umukomanda nimo kureba ari imbere ari iburyo ari imoso no kureba umukuru ibyo agiye gukora ruguriyo n'ibiri ruguriyo nari mbifite amatsiko ntatumanaho ry'amaradiyo twagiraga icyo gihe n'ibintu byari ahantu utarimo kureba nk'uko Rwigema yaje no gupfa byaragukomeraga kubimenya kuko aho umuntu mu mirebere ibyo twita babyita vision vizio yo muri tele igenda nyine idiminishinga uko umuntu agenda yerekera iryo ugenda umuntu ukimureba ushobora kubona amaboko n'amaguru akageza ubwo ubona igihimba gusa n'amaboko amuriho kereka yajunguje utamureba akagerwa agera hirya rwose hari ikintu cy'igihimba giteye ukundi so ahantu herari yari kure ku buryo ushobora kureba detaye n'abamwegere n'ibyo bakora ndetse n'ufite ikindi kintu cy'icyumuka akaba yakimanika ntumenye icyo ari cyo ari kumureba naho yarageze Rwigema rero abasirikare bacu uko biteye mu rugamba iyi ngabo iteka zakozwemo ziri mu birindiro zifite indaki impuku cyangwa se ziryamye hasi mu buryo bwose muri defensive area yose iyo zakozweho kuko bari barashweho mu gitondo hirya kuri kote ya Matimba urumva twese twari muri defense imwe ya rusange byari birindiro bimwe bya rusange bifatanye kuva ku gifunzo kugera inyuma mu ntoki ka Gitumba rero ingabo zarashwe byo zikora ko imbere hacu hari ibishugi na burenda zari zaje zimaze kuraswa ziragiye ariko ntabwo abasirikare bari mu birindiro bigeze bashira amatsiko na gatoya abasirikare batakenshi burya bakora ibintu uko babereye imbere yabo kuri tele ikinyeganyeze imbunda yawe akazi kayo ntabwo ari ukurondereza amasasu ikinyeganyeze cyumva kigutera sireti cyane cyane ko harangwaga n'umwanzi kuko urode hari posibilite y'uko umwanzi ari muri ibyo bifuki kuko ubundi iyo burenda zaje zisa n'iteka zigenda ziherekeranyije n'ingabo so abasirikare tubakomeje kurasa aho babonye ikintu cyose rikekera bakarasayo kuko rwari rwabaye rugamba nyine rwari urugerero bavuga ati umwanzi araha ntabwo dukeka ko izi burenda zari kubusa hari abasirikare ba infantry bagomba kuba bihishe bateze nabo kudufurwaho bakabona opportunity reka tukomeze tubapinga down abasirikare Rwigema bageze muri abasangwa bari muri defense bakomeje nabo kwifatanya n'abandi kurasa hariya aho bari bakurasa urabyumva imbere yabo ubwo Rwigema ageze ibyo byakomeje kuba numva amasasu arakomeza atari konsentere nk'abareba umwanzi kuko iyo barasa gutyo muri ubwo buryo bakomeza barasa aho bakeka gusa urabyumva hari igihuru hari urutoki rutsitse hari umurima w'amasaka ikintu cyose kuko umwanzi yari yagaragaye rode hari posibilite n'uko umwanzi agihari kereka bamaze gukora ibyo bita check area nangwa bitwaye igihe kirekire ku buryo bimara amatsiko y'uko umwanzi atakiri imbere yabo nicyo kazi k'imbunda umusirikare afite ubu niko bigenda rero Rwigema ajya kuraswa kuri iyo dakika ndabona ko ubwo aribwo yarashwe muri abo bana bahoze abamurashe ingabo za Farumba by method of elimination izo burenda zari zacecetse nko mu isaha imwe n'igice yashize n'ako gatero kari kaje kugerageza kwataka ingabo zacu bakakagarura ni byose byari byabaye nko mu mwanya w'isaha imwe yashize ntabwo neza ibyo Rwigema ntabwo faru yamurashe basagahutu bande bazaza kuri izi media tugane nicyo tubereho tubyexpoundinge neza tubiganire ubwo ntago ndimo ndengera rwigema ko yapfuye ariko ndagira ngo numva abanyarwanda baduteze amatwi neza ukuri kw'ibintu uko bihagaje tuzagira no kubindi noneho ubwo rwigema uko yarashwe urakumva rwigema amaze kuraswa Sasa ngiye kubwira ngo nabonye umuntu ngo atunge imbunda ngo agira ati
oya ntabwo numvise none se urambwira ko Rwigema yarashwe nabo basirikare bari barimo kurasa bakeka ko akiri umwanzi w'umusirikare w'umufari
ariko rugamba ko bigenda buri muntu wese aba yizeye mugenzi we umwanzi aba ari umwe mwamwerekeje hamwe nabyo neza iyo rero hariho akagambane nk'uko byagenze kuri Rwigema ntabwo ushobora kumenya umuntu umwe ufite imigambi yo kujyana ubuzima bwawe bitwara kwigira inyuma gusa y'abandi kuko abantu niyo bari ku rugamba ushobora no kwigira inyuma ugahagararika hanyuma niyo bari barinze umuntu mukuru nk'uwo bamwe bari ku rugerero imbere abandi baba bari n'inyuma barinze n'inyuma ye niba utarubizi abari inyuma rero niba harimo umuntu wari ufite uwo mugambi bitwara kurasa mu kicu isasu rimwe ryonyine hanyuma isasu rivugiye mu yandi masasu arimo abandi barimo kurasa imbere aho muri metero ebyiri barasa isasu ryurasa inyuma ni birakomeye cyane kuryumva abandi kuri repinga attention Rwigema ubwo amaze gupfa mu kanya gatoya ndabwo ngo nta mwasasi y'umwanzi arimo kwerekeza ku birindiro byacu na makeya hari hashize isaha imwe n'igice almost approximately hanyuma Rwigema arapfuye Rwigema uko inzira yamujyanye muzamura iburyo bwanjye muri metero 170 nangwa hafi kugera 800 apfuye umusirikare umwe yamanutse murebo araza niko twashaka amakuru amanutse nanjye mva mu birindiro nza kwegera kaburimbo kuko niho twagomba guhurira aje duhurira kuri kaburimbo ndamwibuka yavugaga nkamwe twavuga ngo abantu yari umwana niba njye nari umunyarwanda ariko yavugaga ikiganiro yari suriye ntona azarira ndamubona hirya atari yagera imbere hafi yanjye mbona ko arira ndamuzanira iki nari muzi amazina ye yitwa Gatongore n'amase ati avuga mu kiganda ati afanda arapfuye urabyumva nari hamwe n'umuntu w'umuvandimwe twari duhagaranye twavanye mu birindiro ni nk'umerekeza haruguru aha w'umusirikare muto ariko umukuru mu myaka ubwo nise urajya ati ngiye fo kuri abaganga nyayo magambo twavuganye apfuye ati atarapfuye ati ndeka gusa yari umusirikare wabanye nawe kuva ari umwana mutoya ubwo ofisiyere yaboneye ko Rwigema aramanuka ajya epfo imodoka yazamuka Land Rover y'umweru 110 izamuka na muganga mukuru n'ubundi waje kuba muganga mukuru mu ntambara yose Dr. Karemera wabayeho senateri n'ibindi nk'ibyo izamukana umugabo witwa Barenda wapfuye waje gupfamo ku itariki ya indege y'u Rwanda irashe izamukana witwa Mutimbo n'undi witwa Kirindi twari twaravanye mu burere bw'imirwano yanakoreraga ubwo aho ngabo baraza bangezeho kuko bagomba guhagarika imodoka n'ubundi n'ibirindiro nari kumwishaho ibirindiro niho bayihagarikaga n'ubundi kugira ngo bategereze umurambo mana u Rwanda none uko yakagiye ndavuga ko hari haruguru yanjye umurambo barawumanura bo barazamuta abaganga barazagenda bajya kureba uko ameze ibyo bakora byabo no kureba nta kintu nta muti baho umurambo ni ukureba ni ukumuteruza gusa kuko yari umugabo mukuru w'ingabo baramuzanye ubwo rero bamuzanye bazanye umurambo we basanze aho nanjye mpahari mpahagaze ni nta kindi cyampishaga kumureba uko ameze aho yakomeretse ibikomere bye narabyiboneye nabyima neza
yari yakomeretse
inyuma bitunguka imbere
nuko yamurashe amuturutse inyuma
gukanura rwose nabyumva ibyo abanyarwanda bita gukanura ni uko kurasa igikanu umwambi w'igikanu ngira ngo uko mbitekereza abakurambere bajya bavuga kurasa umwambi w'igikanu bakagukanura niba bamurashe inyuma mu irugu isasu rituruka imbere ndetse ibyo bita openingi nyine igisere kirangaye gitunguka imbere gikomeza n'akananwa nabyumva neza byaragaragara njye nari maze igihe mu mirwano nari mbonye inkomere nyinshi n'intumbi nyinshi zishwe n'amasasu nibi nari menyere ntagombaga kubaza aho ryinjiye ntihanabonekaga hari hato cyane so ibimwe bavuga ngo muginga manipiga ngo bamukose guhanga yakubiswe nk'inkuba ntiyavuze nari hamwe na abo bose bari bamurinze nari nsanzwe nzi twakuzanye nubwo twaravuganye no mu masaha make akurikiye bambwiye uko byagenze ni na circonstance batekereza uko byagenze kuko nabo barajijwe ariko bahita babimenya bahita bakeka umwe wari barimo kuko isasiri vuba inyuma bari bazi abari bahagaze inyuma muri ako kamwanya bari bazi nuko byagenze n'imbunda ishobora kwera murashe yari barimo bari bafite ubwo natangiye kubisangira nabo kuva kuri uwo munsi kuko nahise maze kubona igikomere ntago nabaje twari kumwe nateze abasirikare bamwe bari imyaka yanjye nubwo bari mapeti matoya ndabaza rugenze ritati umwe aranyihira arambwira ati turakeka runaka rwose agomba kwera murashe miliyoni imbunda iri sayireshi urabyumva neza ubwo ni urwo rupfu rwa Rwigema kuko ntiturujyamo twakwiriza umunsi
hanyuma uwo waketswe mwamugenje mute
ntako mugenze ntago byavaga ku muntu nkanje nangwa nkundi yagumyeho yagumyeho kuko yarakekwaga yarakekwaga kandi byabaye ku mwanya mutoya cyane n'ibikorwa byariho ntawamuketse hanyuma uwamuketse yaramuvuze n'abandi baramuvuga ariko birangira uko
none se byaturutse yuko abantu bashyize mu majwi bunyenyezi n'abahingana
ibyo ngibyo ni imigambi yari yarateganirijwe n'abanyine baje gukora ibingibi i Bugande ibingibi ndavuga urupfu baje kwicisha Rwigema n'ubundi baje kumugambanira agapfa uranyumva neza
ndakumva rwose
ibyo ni ibintu bakoreye i Bugande bunyenyezi bayingana yari umuntu w'umuganga witwa ko arerite mu banyarwanda nyine bari ku ruhanga rw'abayobora abandi muri ibyo byo kuzataha amanama bajyagamo inama yajyaga n'ibyavugaga bya sitorori twagiye amanama menshi twarahamagawe twagize communication irimo kuvugwa n'aho tudahagaraye bayingana yajyaga impaka zubaka kandi yubahaga Rwigema nk'uko abasirikare bandi bose bari hasi ya Rwigema bambubaga mu banyarwanda bari mu Uganda no muri NRA bagenda neza ababibonye rero b'abagome babyuririyeho bamuteranya nawe babanza kumuteranya nawe urumva umuntu w'umwanzi ufite intego ndende